maseko sagadde mareda kumwenyera ni munna buddu mwekendereza omuntu benda bamutankanye mbanino okubuuliza ddala mbuulirako banga yenze okubereda okusekera waliwo okubanga kifaananyi mamba kiri ekyasise nsekere woyanadde obanga ate mulala tonaba nti nzeho okunenya abantu kyangu nnyo okufaanana obanga siyenze sinsango katomaze okulaba tufaanana kitegeeza nti buntulako enkanana olina ng'obulungi kiruwa ate kati ekirala ekimulako nyabo kiŋŋambe kitakuyinzise kunjagala mangu nziruke yamwa nkireete obudde bubuno bukyamuga Yeah.